Hey yo, Papa, scammy cow come and light. With my man Mims, not be show flying V. Yo, here we go. Niko na be show, top a live show. Okile tanye nye 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 tu no papa flow. Open on the flow, Jew then we go. Tuko Jew there at the top. See my underdog. Eyo papa, kisikiaga vina no biti lina kuchapa. Piga na vitasa, piga faster. Kisikia ahuu, kichwa traki kata.
Tuko na bisho, tuko na bisho. Tuko na bisho, tuko na bisho.
Tuna wachapa.
Tuko na bisho, tuko na bisho.
Demu kibao kabakwa na kesi ya kubakabata. Nali na kabisho na ina kabisho kutuma mabi ya kagokuro gitibu daga. Gana kabisho kalitanwa kama kenda gamburi. Kama nyanda ningi lakini kaya njinya romoromo. Tuka chole tuka diwe kwa tandule mboko bisho mjindu tutaka nusumuri ngoti. Niko na bisho.
You already know I got a couple hoes, I got a couple mo's. Triple double O when I'm flipping in the show. When you know I been stopping, you know I been crippin'. Top of the sky like I'm tryna flip. I'm a black man, you know, yeah, we so.
Shari one got it, party body long.
Tuko na bisho, hey. Tuko na bisho, tuko na bisho.
Wanasema oh, watoto mtaani hawezi kufanya kitu. Hii kitu tumefanya kwenye garali. Na mabisho flani hivi tumezunguka. Also, it's coming light. It's coming word. Mims.
Yeah. It's your boy Mims, mnyama. Yeah.